Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jawaratu bogi janga faanu hala Mamadou Samassigo jom nyalli sakrabe hedibe. To bayangara tun non dem ko nam bemba e kabaru kettal hikangal be ngadi noddango fewde ONG ngaji e kanya pawotobe region. Yimbe lem beltanke sanne dartingul do réseau téléphone to kidal tun no tagino do gilla ko buri yontere hande. Tidalla ciogu sikoro latiki wembere li kedde leedi ndi buri fuftu tumbutu sigasu yoro so kulkuro e bankas. Ingun sembe kabaru jamen na hande kikiri alal bare noga idi novembre 2023 bisibla sakrabe. Ketal hika 2022-2023 fewal fitu banyagara tun gila jun jati ndemobe e ardibe guldre demal ngadi noddango fewde ONG ngaji e kala pabotobe gonbe le region o e ko mbenne be kulani kabaru yolbere e kayru jogola dabaji kejado amen to banyagara tun adama jigiba on ko hebani ka da fastango Ousmane Niali Bouli e sitasiribe
arande sinni ketal ana wadan na balde sappo yaade fa balde sappo e joy hika remobe yogabe ngada e ko buri balde nay e ketal to banyagara to be remobe ana bemba buydo gol kebal hika ngal e bemba du kabaru dabaji sambo sisi go ndemo gondo le onoko
nga nyinanda ni
le hitani hika nyamiri amen modde no melerno gerte bambari mbayeri fe goten modde samme hebe kam watino me muyi fe go nyambi dabaj amen ana ti hika nu hika leur wotor tam me hebi kam le genne bayangara do
kalu kelen doron ne do
region bayangara handen ko buri galle ujnere temedi di egi warde le mudon sabe rafende nago dum du ana e sababuji fa kebal nyamiri buito don ko hulbinibe tumani goita directeur regional agriculture
effectivement
non me mati torradi kewdi ko nari bangal yoron le nungu hikka do sabi hannen so nyamri amen modje la fidde jarandu sami bin ko hew e mudun
l'insécurité
holtinde wede do le region banyangara remobe yogabe ketti ille kettal yottaki sabi hulugol bo barti fay tade kulantereji godde jaroje gawri du wonno ko adama jigiba hebini studio tamani yude banyangara
kanon to kita ton den men demal hika 2023 no février hevi ka golirde humani de demal hika denno be nawturke gese unyaaji temet tati e unyaaji chapan in nash benno ton ngaji keba di ko donta yu unyaaji temdre unyaaji chapan de jetti denno yu alhaali chapan de jena e joy le temdre ke nalado amen to fa to ben kita ton fatna ko ju wonko hebani ke da fastango adcc e sitasdibe
angre mo fedde cmdt hokkimem fa yotto rafi tobo ngo latike sababu bun nude gese amem kewde hitane hikka nam holitiri wiide kanko Mamadou Hammam Mayiga o lamido gollirgal kumani do demal lamu kita
en terme
de kuma tawtale demal hikka le temdere fu chefan e jene hewtama du ana holitata wiile lamu kita demal hikka mo isanne le nukkude futo demal watte le lamorde amen do
demo be kam en ka holitiri wiide watu jom o yo kettal e be jikini jike lobo du wiide dayan ko be kebi zumana tungara kan woni joko chambre agriculture kitatu
barada kettal nyamri futtigen habu ittidama me itti gerte me de wondi e kettude mutir e baye e nanal mudum me de tijji le nungu hikka nyamri hebten so Allah jabi saw nungu mo isanne do menenga kita
ziyara am fe kitaya
hitane hikka le hakuna kulle ndema de so yori ana mbambari bayeri tigaje le region o ton ko fatumata ko jo hebani studio tamani yure kita
sakraba to taklaj momdu ko kabar en bangal bebe am facebook e twitter réseau téléphone d'articulateur kidal tun tun taji non wattu ben yontere ben no wara ko buri yontere hande wattu mo fama en natale ngallure de alhali mo yetti sanne jamare adrar ivocas den no ko mombed agi system no be noddi e to kidal tun keddana ko hebane do fostango Ousmane Niali Bouli
anden ka dun latike himbe ana bay noddude sakiraabe mo ben e saraabe mo ben le ngallure kidal de himbe be min noddi gon ini wida wattu joni o réseau orange gasi le onoko réseau o gasi beta ko wattu yamde joyne jabberino silimaaji debbe sappo e jeddi on wattu fu noddu mi saraabe landade kabaruuji mo ben yalla ana celli won ko holti wida neddo kidal goto on neddo mo min landi holti wida himbe puditi haajuuji mo ben le ngallure kidal de wartugol réseau ngaji dun ana way latade sababu fa golleji kuntene hore le o region do sanne leydi meden di tiagal don gouvernement wadi noddaw le balde jabbide de wida himbe gubbe garta le ngallurande basi fu hebata dum ben ministre commune do dewrintinal holdi wida dabreji fu piyama pade torra fu hewtobe himbe be balledu yalla be garta be njodo le ngallurande jam e dejere
ñalloma hertanango wiete statistique dum woni jotteji ben yambinama ñande asawer sapo jitti novembre 2023 sitlo woni darande dido jotteji le ben waltingo le yirwere mi le kabaru kebe kando yiriwere duminde le runda Afrika nden no ngal do min o ndedo yambere nawtorama benda du famu jabarande do nafa kadi do jateji di buru fuf yimbe le kanyi dun kabaru kebe alcisi bon ko hebe ne kede first time Ousmane Niall Bouli e sitasribe
nangugol jatte wawa termede dun holiti wide institut national de la statistique horebe mabbe holiti wide kabaru yibe ndoki do majjun lato sababu do jateji ngaroji docteur Ibrahim Boare woni jokko directeur general instat
ittude jateji yo hebde faamu do bibbe leedini fu tagal mudun men wada lugan goji do ko naare bangal cellal jamaare di lugan goji ana nafa doktor be sanne sa an wa faawade be fiya dabiriji honen kabar cellal honnirta hore tagal mudun fi ittugo jateji le cuule kol ana nato sabe me anta honen classeji honen foti haani mahede cuule kol honen foti haani mahede musile honen foti haani pamede so jangina sabe so jateji ittaka wala fune gulledi huntiri hore
c'est juste du pilotage a vu
jate ana jogi nafa sanne do mauninde kebal demal dun holti wide jankusi soko horeju programme mais tewtawle centre régional de recherche agronomique
il s'agit pour nous
mede wonde filet dabiriji honena nafa bambari hebirte to remoben faatade huntina keban leedi yar yeso hakke bambar ko muuy so hebama me yewan kasin honena han gollirede le leedi malni faatade me yewa honena leede kadane du mutnirta bambaji mu en
dans d'autres pays
holti wide fewde e yambingol o nyaloma de gollirde wadi nyaloma faabugul le gollirde mudun
sikoro na jada nyamduji burdi fuf ben latare sugula jamare mali hande ndanno iru tumutu yotare sikaso fangude yoroso kulukuru e bankas jamare nde woytiko ben rafi kebal mudun madunti allaji choggu kilo goto men go bura sato yo temadidi nuku jogaji ndenno bedo fuf wonko hanni e le yotre men anam parla fatia troke na fustango Ousmane Niall Bouli
kuluguru sugoro
do kulikoro do joni no sukkoro foti tidde ni menen kay jate jat amen min gara yopude nyamde sukkara
a kulikoro
no kulikoro do me bemba sanne sabe tidugol sukkara ka dun ana weli sanne julabe yogabe
dans l'inflation
le kilogramme kilo sukkara na sotire fatema der e debbe sappo do yoroso do dun tidi sanne tawe arande hemere bambara tan wonno
400 francs
vraiment actuellement
ah wiide tan do sigaso do kilo sukkara ana tidi meden jidi buyto
les kilos
kilo ana sotte fatema e mal hemre sappo dum tidi sanne dum haydne kemi be ndarte elam o fiana dum dabere
don yotre meden wonde dum zoom sur hande me man hala kabaru njuddi gollobe ko buri hewde so lewru wodi ki tan jamarnde goto fu hakle mudu ne bo kabaru njuddi yalla dum e dor famu laali tangra won ko hebe ne ke da fastango sita silibe
e wator de lewru yo watti mo jobdi watte so yoga hewti jobdi mu en fa hanne yoga ana domi jobdi mu en yoga jati hanne ana milo wujude sabe so arfa lewru te balde noga ditan anana yoga ana lamdura yalla jobdi wada mama wadaka yoga ana wada yaha fito hakune gollidaji mu en ka en bankidi Ousmane neddo goto muyo jati no de gollobe le banki lamdobe tota joodi mudum wada mama ngadaka mahamadu du wakkati fu attawan ana fegna telephone mudum yewa so heba bataaki ko holliti ta wi joodi mudum wada ma le compte mudum so en jobi du wada ma tan amma tan jamara ana wada yaha fito bangi bankidi gisedi hewan tep le bankidi dun nona kan yoga ana waw joodade er ngaji tati ma fanne fande mudum hebde kalsum en so ni arifa le rutti balde sappo jama fandi tam bangi bankidi gisedi ko heemu jaata amma tato neddo ngas arifa le rutti balde sappo e joyi jamara ana wada yaha fito bangi bankidi yewa so joodi mudum wada ma so ni wada ka kaddan lewru watan kalsu heddi ton tan e ciwana ittirta dum
sakam pamido kottane kabaru jom hande mission tan do sat fuf ben be dorade fam du kabaru jom men bangal noddude jamu mere mere numero 37320 ma jondi application ci tobani yu bangal play store professeur yotra meden magazine
gattono koy modon hakkilo nyaw jonte noddirte do dengo an wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaw dengue o nangi kam fuddiral nawal la caldi nawal la hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non nawal la caldi ko to fuf tampide djom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte dengue hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni tiwide toure
sene ni empalu
yum gonga dum dum sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw deng bo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den ewtuade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
dun yob attaque studio tamani do gollidal ministere humene de cellal e yiru herena dako
don do yo kabaru jiwrando no studio tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yur men
yewtere meɗen ben magazine ene yowi ɗo kabaru cellal hannde ndenno yo ben kabaru lamɗan ko ɓuuri hewde lamɗan kay yo hokkutirda kam ñamduji ka noon holtan wiide ɓiɓɓe leɗɗe kewɗe e kay ñamduji kewɗi gontunno ɗi ben lamɗan bo hen jaate ndenno yo tan holtinde ana tiiɗi ñamdu ka tawe ben yahata fe caggal lamɗan ka noon kamɓe dukkenɓe holtiwide ɗum yahata fe caggal te ben teddinde séri aji yogaji yalade ɓeydoro faamu keɗɗana ko mi heƴaɓe amen jokaɓe heɓani en e ɗo foy tango min e sita sidiɓe yoɓɓen kiri jaam. Dunke ñamduji holti wiide adadu lamɗam litterɗe hana fi yawtude hunko kuwer tuskil leñaloma keɗɗana docteur Alou Bagayogo o dunke ñamduji to gollire mawde cellal leydi ndi.
De façon générale
ko ɓuuri hewde fo lamɗam ana jogui darorga sanna nde calɗi bani adama ɗum hunde ko saabi binta calɗi hewtude diyan ko haaja saabi lamɗam ana hokka ɗaɗi ɓinguel adama cellal fa jomum heɓa daro no moƴƴiri ɗum hunde ko hasinguina sanne le ñamiri dommonde feso ana tiiɗi neɗɗo waɗa ñolma goto fati ñaame lamɗam ana hasinguina watti fo jomum di tinno waɗa hara calɗi ko lahinta calɗi muɗum seeɗan
nafaka lamɗan leterɗe e tawede foof docteur ɓe holti wiide jamare nde hani sanne wattande hakkillo natorgol muɗum e kala ñamduji moƴƴiniraɗi lamɗam keɗɗan docteur Tidiane Fani o cardiologue.
Ñablaji yogaji ana wawi heɓede caggal ñamdu lamɗam ko ƴaɓɓiti ga jamare ko hew muɗum andanaɗo saabu yoga ana ñama lamɗam fa ƴaɓɓiti gaɗo watta haqqille wi feso hollitama wi lamɗam ana jogui nafale cellal bani adama ɗum wawi saabu bindede côté yogaji.
Nortortoɓe Baba ko ɗo Kita e Bankas holti wiide ñamdu yata fe caggal lamɗam
soni a waɗi défendre so lamɗam wala jamare ko hew muɗum jaɓta ñamde kilianɗo ko hewi hannden so waɗe lamɗam tan sodta ñamdu ɗan dokotoreɓe haaɗi kan ñamde lamɗam jamman jamare an hasinguiɗa ñamde lamɗam sanne ga ɗum wooɗa e terguel ɓinguel adama saabu sa ñamde fa ƴaɓɓiti ana wawi waddude tordaji le kulleji ko tawatele bani adama mimmi ɓuyti ñamgo lamɗam sanne saabu ɗum naati hen saabe e ndeɗa heeɓi ñabbe ko noddete tension kan e diabete
to Bankas to le wuddu leydi ndi ardiɓe cellal holti wiide immadaraji ne gaɗe tumaɓe toon sato yalla haybude alhaali lamɗam ɗam jamare nde nawtorto keɗɗana docteur Sambour Nouel gollowo le sur docteur Sescom Bankas.
Mais famtina jamare wi lanɗam yoga won toon ko yimɓe hani ñamde saabu mi waɗi lugal goji fayottade le galle pamarɗen mi tawi ɗan lanɗam ɓuuri moƴƴude ina heeɓe jaati le boutikaji meɗen ko hewmu hannde ga boutikaji ko hewi ɗu cottata ɗum ɗum ko naati saabu hannden jamare ko hew muɗum ana wasa heɓde ɗan lanɗam ko hasinguina
fewɗa yimɓele ñamoɓe fa ƴaɓɓita lamɗam kamɓe dogotoro en lolliɗoɓe cardiologue na daloɓe kuteji mbawɗi sati sambinde kasaraji mawɗi keɗɗa nafa hannde docteur Tidiane Fani.
Ñamgo lamɗam sanne ana wadda sifa ñablaji kewɗi e bani adama saabu ɗum tampina tommonta fa wona seeɗan so yettihen watti fatade nawalla calɗi e ɗaɗi e nandal muɗum so neɗɗo ñaami lamɗam fa yetti yottande ana wawi hewtude ɗum ñaw ko noddirte hypertension
artérielle.
Ɓeɗo dogotoro en miccitin wiide tension yo goto e fratiji kala ñawuji ɓiliɗi e ɓernde yo ɗum sababu moɗo mayde yimɓeli arnaru ndu.